bong in the bitch, you can talk at what?
Motto.
Na namkuna tukitoka wawili kwa mchuma penzi lazy zima kama shuma mahaba kama Vanessa na Juma. Oh, that's too much. Swezi ni kaja ni kwache nana nafanya ni sake pay bato tukua unalia maju sasa ntose uje uniache
ananipa yote.
Nini atake ni simpe mwile nafanya usisimke asubuhi lazima niamshe cha kwanza busu ndo ni timke
ananipa yote.
Oh,